uthando lwami wakhe ukuhlala ngani uthando wakhamba manga uthe uzohlala nami nje manje kwenzakalani se wasukhetha ukungijithela kanje sonke let's got kanto bongi pite yazi yaqaqamba inhliziyo iningi imali emoshiwe ziningi ifise ilahliwe hamba juma bayokuthi I waste my time I waste my time.